sawubona mntana omuyi akho ntombi yakho minyamazane sikhona Dudu kaliyabantu sawubona mntana omuyi akho ntombi yakho minyamazane sikhona Emhlaqweni uyophithizela ngakithi Funa ubone maqekena kithi Emhlaqweni uyophithizela ngakithi
I bought not the devil and Ganwami. Mangiko, Lele, and Kalungang Chachi. It's all about getting your commands and your sins and inquiry. Nothing I've done and I know, so I got talents.
Yeah.